iDA kusifundazwe saKwaZulu-Natal izwakalisa ukuthukuthela ngenxa yokugqekezwa esikolweni isibongo Mbovu Combined School emngeni. Ekuqaleni kukaSombuluko, igebengu zidle yonke iCyber Lab entsha. Ama-laptop awu-20 abekwe ukufundiswa ingane i-coding ne-robotics, baphinde futhi badiliza ingqalazinda zesikole. Lokhu akubona ubugebengu nje. Kukwebelwa ikusasa ley'ngane zasemakhaya. Okudabukisayo, amaphoyisa abengakafiki ngisho endaweni yesigameko amahora amaningi emva kokuthi kubikwe. IDA isibhalele ukhomishina wamaphoyisa kwisifundazwe uMlungzana uNhlanhla Mkhwanazi. Sifuna iy'nyathelo ey'phuthumayo. Futhi sifuna umnyango wezemfundo aphendule. Futhi ayibuyisele le Cyber Lab ngokushesha ngoba iyadingakala. Ikakhulukazi ngoba kuyindawo yasemakhaya. Siyacela-ke futhi emphakathini waseMerivale ukuthi ungabafihli labantu. Labebi bathathe ikusasa ley'ngane zethu. Asihlanganeni njengomphakathi sibafune ukuze bazokwazi ukugwetshwa bagwetshele leli cala elibuhlungu abalenze ey'nganeni zethu.